Yes, you of all Uganda.
Praise Jesus, brethren.
We thank God for once
again has brought us.
Continue
giving us light of knowledge and understanding. And give us the fullness of His Spirit. That will reveal us His words. And He told us in Proverbs 1:23. If we accept this review,
He will
pour His Spirit upon us.
And
He will draw us to understand His words.
Yes, He was.
Praise Jesus.
Even though we are
going to begin with the word of wisdom,
what concerns
and what is to be on our social media? Together with all the other mediums of ours.
Yes, He was.
Praise Jesus so much.
And
we know what concerns the new generation with the full knowledge of God, together with His glory.
Yes, He was.
Praise Jesus.
Iranga tumanya is website na media na lezina agwa mulinya. Iria focus of God.
And we know the websites and the other mediums too lie in the focus of God.
Yes, He was.
Praise Jesus so much.
We
want to begin to get more explained of what is meant to be on those mediums and what shouldn't be there.
Yes, He was.
Praise Jesus so much.
And we need
the protection towards us ourselves and all our mediums.
We
must keep the knowledge. Many times we move on to ask for protection from the Lord. But God never preserves and protects things without knowledge.
Yes, He was.
Praise Jesus.
But
like
we
last got to know, that to understand what is preached would be a sheer terror. This work was proclaimed that was meant to preach the entire world.
Yes, He was.
Praise Jesus so much. Like we heard in Isaiah
28,
verses 19, He told us like this.
Isaiah 28, verses 19. Buli lwe kinaayitangamu kinaabakwatanga, buli lukya kinaayitangamu emisana n'ekiro, era okutegeera ebibuulirwa kuliba ntiisa nsa.
Yes, He was.
Praise Jesus.
Tegeerwa ebibuulirwa.
To understand what is preached.
Ugenda kuba kufuusa entiisa njereere.
It will become a sheer terror.
Eri bonna abeekwese.
Unto all who have hidden. In the name of the Lord. In the name of the Lord Jesus. All people who are holding the Bible.
Whether
pastors or ministers in any way.
In
the religions and the salvation.
Any
person who has been joking within the word of God. When the full knowledge appears in the people. And to understand what is preached when it appears. It will bring a sheer terror. In all what we're going to move and see next today, mostly, that if we need protection on our media,
and
together with we as people, we need to move on to all unto knowledge which comes from hearing the word of God. Like we first heard, that if this knowledge fills within us, the protection of God will be with us.
And
if even on our medias we move on to have knowledge on
them,
God will move on to strengthen our protection.
Yes, He was.
Praise Jesus.
That's
why He said that knowledge is brought as His message comes with four. 2 to 4 commands, which comes from the Lord. And scriptures 2 to 4 and above,
okuva mu byawandiikibwa ebitukuvu mu kitabo ekitukuvu Bayibuli
different holy scriptures from the holy book the Bible
ate okuva mu bitabo ebyenjawulo
and from the different books
ndagaana ebya nekadde
the old and new testament
nga bwe twasooka okuwulira nti wano katonda wali katonda
like we first heard that here a little and there a little
ekiragiro ku kiragiro
and the command by command
singa okumanya okwo kujja
if that knowledge comes
n'obukuumi bulabikako
even protection appears
yesu yebazi
praise Jesus
nseera ebisinga
many times
tubadde tusaba obukuumi
We've been asking for protection.
Naye Katonda ayogera ku kyama eky'okukugabira obukuumi.
But God speaks of the mystery which causes to be given protection. Naye butereevu
okuuma okumanya.
The strength you have to keep knowledge.
Kubanga bwe bugagga bwokka bwe tubeera nabwo.
It's the only treasure we hold.
Mu bibya eby'ebbumba.
In jars of clay.
Yes, he was a
praise Jesus.
Naye ate alabika nga akuuma nnyo ebibya eby'ebbumba.
But he has to watch over those vessels of clay.
Nga bibeeramu okumanya okujjudde.
If in them there is the full knowledge.
Yes, he was a
praise Jesus.
Mirundi mingi obadde ojja olaba.
Many times we've been seeing.
Si gwasaba ennyo kankano mu biro bino.
It's not you pray so much these days.
Naye ate oyogera bwogezi.
But you just speak.
Ne bakolera.
And they work for you.
Katonda nakukolera.
And God works for you.
Katonda nakukuuma.
And God protects you.
Katonda nakugabirira.
And God provides for you.
Yes, he was
praying.
Lwaki?
Why?
Kubanga akuuma ebibye ebirimu okumanya.
For he keeps verses which are having knowledge.
Bw'aba ayogera naffe mugera 2:12.
When he speaks with us, Proverbs 22:12.
Ayogera bwati.
He speaks like this.
Ngero esula ya 22 n'olunyiriri lwa 12.
Proverbs 22:12.
Amaaso ga Mukama gakuuma oyo alina okumanya. Naye asuula ebigambo by'omuntu asala enkwe.
Yes, he was
praise Jesus.
Maaso ga Mukama,
the eyes of the Lord,
gakuuma oyo alina okumanya.
Preserve and protect the one who has knowledge.
Yes, he was
praise Jesus.
Bw'omanyi lwaki abasabye obukuumi bwa Katonda ne butababaako?
You know why people have asked for his protection and never happened on them?
Yes, he was
praise Jesus.
Kubanga tusiŋŋanye entalo nnyingi mbiro ebyasu.
For we found many battles in the past seasons.
Naye tusaba Katonda obukuumi.
And we were asking protection from the Lord.
Katonda n'agaana.
And God refused to give it.
Yes, he was
praise Jesus.
Akuume kimu kwe.
To keep and protect what within you.
Oba ebintu byabikuumya ate nga tebiri mukumanya.
How can you keep with things when there is no knowledge involved?
Media yo singa media za fezo nazinalabikako okumanya okujjudde.
If on our mediums there will appear the full knowledge.
Nana ateka kwa kutesa ebitali mukumanya kujjudde ye kenyini aja kumwekolera.
Even they will put on what things are not of full knowledge, God will work on them himself.
Kubanga amaaso ga Mukama.
For the eyes of the Lord.
Gakumoya alina okumanya.
He preserve and protect the one with knowledge.
Yes, he was
praise Jesus.
Yensonga lwaki ebbanga lyonna.
Reason why all along
sibagamba nkontweke wabegayirisa.
I've never told you let's put intercessors in place.
Abagenda okunegayira wansobola okutambuza obuweereza.
They will intercede for me that I be able to move the ministry.
Okunsabira obukuumi n'ebirala.
To pray for protection and others.
Kubanga mmanyi buteni.
For I know straight.
Yamaaso ga Katonda gateeka okunkuuma olw'okumanya.
That the eyes of God must protect me because of the knowledge.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen.
Gateeka okukola ki?
It must protect me.
Kakati kyovuola basikwe kati asaba ate nnyo naye ate olina obukuumi obwewundi.
That's why it's not you pray so much but you have an amazing protection. Kubanga okumanya
kuyingira mu gwe.
For knowledge enters in you.
Yes, he was
praise Jesus.
Kati Katonda alaba nnyo obugagga bw'okumanya.
God sees so much the treasures of knowledge.
N'akuuma.
And he protects it.
Naye ate ng'oli kibya kyo kya kinafu.
But you are a weak vessel.
Kati kankuwe ekyokulabira.
Let me give you an example.
Oyinza ofuna kaalumuko.
You may get your room.
Kali 12 to 10
or 12 to
12. No, can't use a
cent. And you fill it with money.
Not that will not take up security.
And you get output on security.
Kukayumba
on that small room.
N'oteeka amasanyalazi oli okakwatako nga bamukube.
Electric fences upon it.
Ate n'asikali n'atuula.
And even an askari seated there.
Kubanga akayumba kajuddemu ki?
For if the money is filled with the house is filled with money that room.
Kali mu dola naye nga akayumba ako.
But that room.
Tekali worth it. Bukumi obwo
nga ko. Worth it at protection as it appears.
Naye omu okuba sente ziri ze bapakidde mu na kayumba.
Of the money they are packed in that room.
Kakati bakatateko obukumi wabweru bw'amaanyi
nyo. They put heavy protection outside it.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Okitegedde bwe kibeera.
You understand how it appears.
Omanyi room nga eri mu 10 to 10
simanyi.
Abazimbi zibeera
10 by 10 feet.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Naye nga kajudde sente.
But dollar. Filled with dollar papers and money.
Olowooza bakakuuma abweru bakola
batya?
Bayinza n'okuteekawo amagye ne bagakeetoola
ate
nako kennyini ne bakateekako amasanyalazi ne bakateekako ne kkuufu
Ruaji.
Why?
Kubanga munda muri mukayumba.
For inside that room,
muri mwabuji,
there is
obukaga
wealth. God is looking at this. Our protection, our provision, and all our things come from that knowledge which is in these weak vessels. Now, that knowledge, he looks at it and says, I can't take such treasure and I don't protect where it is kept. He speaks of those treasures. Have them in this jar of clay. Now I tell you one thing.
Medias are first on those.
All our medias you see there. They are going to go on messing, but if they learn knowledge, we shall protect what we can, but the rest will be for God. Now you throw on foolish things. You see the protector of those mediums. He who protects where his knowledge is. Let's repeat this verse. Proverbs 22 verse 12.
Amaaso ga Mukama gakuuma oyo alina okumanya. Naye asuula ebigambo by'omuntu asala enkwe.
Yes, he was praised.
Even though you drop them on the network, God can delete them and put them aside himself.
There
is a moment you are going to reach, and that moment the angels will be on our mediums to edit the work there. And they who send and post them will wonder who deletes them from the
community.
He will attack you, slap you, and will tell you why he's slapping you.
He's
not just going to keep us as vessels.
He
posted works without wisdom on our networks. He will attack you. For he protects his knowledge. That's why we move. But would have been killed long time. But they who can kill the body. The devils would have cut off our heads already. If we no more have sleep and they struggle past the night. We sleep lost. Praying and we just thank the Lord. 1-2 minutes and we are sleeping. And you sleep in the morning. You are a vessel in which is a treasure which is different. Treasures of knowledge. People don't know where God bases to give us the protection. The protection.
Yes, he was
praise
yes.
Jesus. So he is putting the treasures of knowledge. Proverbs 22 verse 13.
Omugaya bwayogera nti empologoma eri bweru. Nattirwa mu nguudo. Akamwa k'abakazi abagenyi bunya buwanvu. Akyayibwa Mukama ali gw'omu.
Katonda kasita kukyawa.
If God hates you.
You have to fall in
mongering and other things. And you have no protection. Remember, God hates all people without knowledge. And they reject knowledge. Don't forget that as he speaks in Hosea. Hosea 4 verse 6. When he says, because you have rejected knowledge. Verse 6 to 8. People are desperate for lack of knowledge because they have rejected knowledge. He rejects them to be his priests.
Yes, he was raised
Jesus.
Now
God can reject you if you don't have knowledge. What is that God is eyes. They watch over the one with knowledge. And they throw aside. Whoever moves on throwing words. What in them there's no meaning.
Yes, he was raised Jesus.
But remember, these mediums seem weak. For we see as if the ones controlling them are the devils. And they are the ones having the beast computer. And in the same way,
the
treasures of knowledge you have been given, they have been put in weak vessels. Even though they are in the weak vessels, now God puts protection.
And
He protects basically the knowledge upon your life. This is where we best to ask for knowledge, but never. Protection never came. But we never knew God protects what protects you or He protects knowledge.
Yes, yes. Yeah, but
you. Yes. For He knows it well.
That
knowledge is the life which protects.
But
if you don't have the knowledge, you can't get protection.
Yes, he was
praise Jesus. Now you was joking with the knowledge. You don't get to know the worth of the knowledge.
Yes, he was
praise Jesus. The eyes of God protects the one with knowledge. Why? Remember, he's put it in the weak vessels. When we look at 2 Corinthians, Second Corinthians 4 from verse 6.
Kubanga Katonda yayogera nti omusana guli akamukizikiza. Eyayaka mutima gyaffe okuleeta omusana ogw'okumanya ekitiibwa kya Katonda mu maaso ga Yesu Kristo.
Owulidde omusana ogujja okwaka.
Hear the light which comes shining.
Omusana ogw'okumanya Katonda.
Knowledge of God.
Yes, you must praise
Jesus. To shine within our hearts.
It
shines in our hearts. Remember, we become lamps to God, light nations. We bring the knowledge.
Yes, you must praise
Jesus. Remember in Matthew 5:17. From verse 15 to down. Matthew 5. Savior, the light of the world.
Yes, you must
praise Jesus. After light of knowledge enters us, we can take it to the people. But the light of knowledge of the glory of God.
Yes, you must
praise. Praise Jesus.
For
it's what He commanded to lighten our hearts. The truth is this. They as the media.
Don't
they must go on knowledge and you are filled with knowledge. That will be given protection and the media will be given protection. Let me tell you, even if it will be a book you write in. It can be thought by God if any person steals it and has no knowledge. You dare steal the constitution of book of the nation.
Photocopy.
Leave the photocopy.
But the original
and you steal it. They can look for you and hunt for you. These copies of the constitution they give is not the original. The original is in there and keep it. If you dare steal it, I don't know even where you pass to steal it. And if you steal it, they look for you and they put a case upon you of conspiring against your nation. Now imagine,
and
in your book the knowledge of God, it's the constitution of God. That's why knowledge, it's a very great one. It brings protection, which comes from our God.
Mm-hmm. 2 Corinthians 4:7. Naye obugagga obwo tuli nabwo mu bibya eby'ebbumba. Amaanyi amangi ennyo galyoke gavenga eri Katonda so si eri ffe.
Owulidde ekiddirira.
You know what comes next?
Nti bwe tumala okufuna obugagga bw'okumanya.
After getting the treasures of knowledge.
Omusajja ono Katonda ky'akola.
What God does.
Aleeta amaanyi amangi nnyo.
Exceeding power.
wamuulidde ensimu alima n'okugitekako
okumanyanakujjudde and it is filled
nga okumanya ebibuulirwa kufuusa
entiisa
ogwo gubeere omulimu
ogwewuunyisaate
ateekako n'ebikolwa ebyewuunyisa
kati
agambye
now he says
nti obugagga obwo obw'okumanya
obw'omusana
gw'okumanya ekitiibwa kya
katonda
tubeera nabo mu bibya bino
eby'ebbumba
mbu naye oluvannyuma lw'ekyo kyennyini
ekyo
n'alyoka asindika amaanyi amangi ennyo
exceeding power
ate asobole okukuuma obugagga obulindi
byebina protect treasures in the weak vessels
yesu yeebazibwa
praise Jesus
kakati kuwerebako
twasaba
nnyo obukuumi emirundi
mingi
mukama nkuuma
kuuma
ebintu byange abikuume ku nsonga ki
alina
kyayagala okulaba obugagga
buliwa
nti naye singa tufuna obugagga obwo newe kibya kibyanga
kinafuasindika
amaanyi
mangi
akuuma obugagga obuli
mukibyeo
owulidde
kyenakugambye
nti kaaruumu kalina fuuti
10x10naye
bakajjuliza
ddoola
akati wuliriza bakawa sekyurity ezisookerwako
enkambwe
enzigi nga zigulwawo
koodi
owulidde
bulungikoodi
nga
yezigulawo
otunulamu
n'oteekamu koodi
eryoka liggulawo nga
likutegeddebakuuma
sente zirimu kaaluumu
naye
ko kennyini tekayinza kugula sente ze zirimu
yesu yeebazibwakati
ekirala ekiddirira
oluggi
lwa koodi otunulamu ne lusooka lukutegeera
gwanyine
lulyoka luggulawo ate era nga tonnatuuka ku luggi olwo
luggulawo
wabeerawo amasannyalaze nga geetoolodde
luumu
ate nga tonnatuuka ku
masannyalazeosookera
ku
baasikaali
nga bakutte
masini
bakuuma ki kaaluumu
kali
naye kaaluumu kali tebakakuumye ku
bwakako
kalina obugagga
kalimu
oba zaabu ajjudde yenna
bapaakinze zaabu
wabula ng'obukuumi bagezaako kawa
businzira
ku bugagga obulimu munda
kati
ye katonda
oba
twagala obukuumi bwe nga twagala obukuumi
bwe
wetaaga ekintu kimu
kufuna
bugagga
obw'okumanya
era kyova olansiga nateekawo
beegayirize
alina omanye ekintu kimu
obugagga
buli bwe bayinza okukuuma n'obukuumi bw'ekitalo buli mu kibya kino eky'ebbumba yesu
yeebazibwasigenda
kuddamu kusabira midiya ndi ate bagiwa
obukuumikasitamaze
okufulumya okuwooninga kuno ngaobwe bwakuleese
wegendayo
oteeka
ebyoyagala
kubanga buli bugagga bwa katonda
obuteekebwako
ate abukuuma
bw'anaakukuba toddaanokusabire
bwe twali tuzimba ano twasaba naye kikirwaki tewali kitulumba obugagga obwogolebwa wano
siye n'atakuuma
ye n'atazimba
kubanga
alina okuzimba ate
n'akuuma
bwaba tazimbye abazimba bazimbira
bwereere
bwaba takuumye abakuuma bakuumira
bwereere
naye ate takuuma kintu kitaliimu
kumanya
ffe kyova olaba tetunaba kudda wano giryo gitulumbye
kugoloka
ku bigere waliwo egivudde emagombe
okuba
egirumbye ekanisa ireme kugenda mu maaso
wa
erina okugenda mu maaso
it has to move on kubanga bugagga bwe bwogerebwa.
It's the treasure spoken.
Ate bulina okukuumibwa Katonda.
Must be protected by God.
Oba buli mubiki byakifaanana kitya yajja kukuuma.
Vessel he will protect.
Kati wayagala nnyo obukuumi bwa Katonda.
You want the protection of God.
Funa obugagga obw'okumanya.
Treasures of God.
Musajja akuume.
The man will protect.
Otambula oli ku sure deal.
Walk on sure deal.
Bano bakanyama batukyateekawo.
These macho men, you can't put them besides you.
Kubanga bakanyama babeerawo.
The macho men were just
there. Katonda batuma obutumi.
Whom God just sent.
Abaddon tabulako.
Abaddon is not missing among them.
Amen. Obugagga bw'okumanya.
The treasures of knowledge.
Era bwe bumala okubeerawo.
And after they come to be.
Katweyongereyo ku wano nyirino. Olw'omusanvu tuluddemu tukkirire.
Bakolinsi ekyokubiri essula yakuna olunyi lwa musanvu.
Naye
obugagga obwo tuli nabwo mu bibya eby'ebbumba. Amaanyi amangi ennyo galyoke gavenga eri Katonda so si eri ffe.
Nti owulira?
You hear?
Kitegeeza tikuteekamu maanyi.
It means we don't put in strength.
We kasita okimanya nti otadde zaabu w'okumanya mu muntu.
You kept the treasures of knowledge in you.
Amaanyi matono nnyo. Obuwulira bubuwulizi.
Little strength, just preach.
N'ogamba Mukama twetaaga
kino ne kino. We need this and that.
Ayiko lumba kundi ne gufu.
If I go attack here and there and there.
Oye alyoka asindika amaanyi
agasinga obuntu. I need to sense exceeding power.
Yes, he was
raised Jesus. Don't dare joke again with knowledge. For if you have been joking with your protection, anytime you joke with knowledge, you joke with your protection. You play on your provision. Ever since Daniel humbled himself,
okutegeera Katonda.
To understand God.
Gabriel agamba nti ebigambo bino biwulirwa.
Gabriel says is what we are heard.
Lwakwagala kutegeera.
For wanting to get knowledge.
Era n'ekiragiro n'ekifuluma mu ggulu.
Man was released in heaven.
Mugende musavinge Daniel.
Go and serve Daniel.
Okusinzira ku bwasabye.
According to how he has asked.
Kati Gabriel bamukwata
mu ggulu. Capture Gabriel in the space.
Nibagamba oli alina obugagga bwasaba.
He is asking for treasure.
Ate mukutembula bumutwalira.
Capturing the one taking it to him.
Michael goberera.
Michael follow him.
Kuba obusajja obwo bwamasanya buve mu kkubo.
Those principalities of the way.
Naye ffe twasalawo.
But we decided.
Nga tulina obwavu bwaffe.
And we have a poverty.
Obw'obutamanya.
Of ignorance.
Etugenda tusabe obukuumi bwa Katonda.
As protection of God.
Nagaa nze sikuuma baavu.
So watch over the poor.
Njagala nkuuma abalina obugagga bw'okumanya nabo bennyini bategeere nti balina obugagga mu
bibya ebinafu. That they will realize they have treasures in weak vessels.
Kubanga ti gw'olaba tebakyakutuga.
Now you see the normal strength.
Tokyala otanga ogwa ne mu toyi.
You almost dream that falling in toilet.
Bw'obeera mu kirooto nga bakulumbye oyita Abaddoni n'ajja.
When you are in a dream they have attacked you, call
Abaddoni. Kubanga waliwo obugagga.
But there is a treasure.
Angubulire.
Let me tell you.
Room ekumibwamu zaabu.
A room in which they keep gold.
Ebakuba ku gondi tibagiwambye.
That they have captured it, announced that.
Bali omunda bali mukusokola ebyobugagga.
Inside they are taking the treasures.
Nkubuulire bajja ebyokulwanisa ebikanda.
I tell you they bring out dangerous weapons.
Ebagamba tebafuluma kayumba ako.
And they say they are not getting out of that room with that wealth.
Ne bw'olumbibwa ssebo osobola okulikwesitinga n'okubba bane batuwambye.
You can call that they have attacked us, send us more advanced armies. The wise of the war, Michael, begin to calculate. They have called counsel, angel counsel. They have entered from where and where. The treasures of knowledge. Have them in the weak vessels. But exceeding power. It is sent.
Okukuma obugagga obuli mu kibi ekinafu.
Take the wealth in the weak vessel.
Era bannaye tweyagalidde mu bugagga
buno. We have enjoyed in these treasures.
Sebo tetukyalondebwa.
We are no more even attacked.
Tulebaka.
We sleep.
N'abaali balumbibwa emirundi kikumi.
Even they were attacked.
Olwalayo emyezi nga tolabyeko.
Today you spend
money. Ate lw'olabye akulumbye omuyitira wa
Abaddon. When you see an attacker you call Abaddon.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kati oba bado inacho otya chonne ekirala.
If you are fearing something else,
kye chintu chimu.
Fear one thing.
Singo bugagga mbusura. Mwokumanya.
Cast off the treasures of knowledge from you.
Ekyo kye kyendiisa ekiba
kiyungudde. That's the most threatening thing which can happen on you.
Mbobu kumisi kyalina.
Protection I'm no more having.
omanyi,
you know,
muna science,
the scientists,
government esobola musasula sente nyingi.
Government can pay them very heavily.
Naye singa agweddalu.
But if they fall mad.
Muna science so kitufu naye singa
agweddalu. He's a scientist, but if he falls mad.
Baba kyamuwa sente
zibabamuwa. Give them the money they were given.
Nibubira maje nogweddalu. Bakuzaye wamu
mujara. And you fall mad, they take you back to your village.
Yes, he was
raised.
So, about Uganda,
our brethren, let's give those treasures.
Makolinso ekyokubiri esura ya kuna n'olinyirwa munana.
Second Corinthians 4 verses 8.
Tutayizibwa eruyi n'eruyi. Naye tetuyigirizibwa.
That the devil tried. Don't think we are sitting there and they are out there
saying,
they are trying, where can we pass? They are trying. They are trying, but they see the power is exceeding, protecting these people. They
press
us so you don't see them. But they try on us. But because the treasure
of knowledge
which is full
comes
from new generation,
which
first gets new generation,
they
try to press us
aside,
but they waste their time. They press you in the body and they
go for it,
they work nothing.
Yes, we have you.
Praise Jesus. They don't try to press on you against you. They are always attacking
you.
But because they have nowhere to access
you,
the exceeding power, treasures of knowledge in the weak vessel.
Amen. Makolinso ekyokubiri esula ya kuna.
Second Corinthians 4, verse 8.
Tutayisibwa eruyi n'eruyi, naye tetunyigirizibwa. Tweraliikirira. So, tetweraliikirira ddala.
N'owulira okumanyanga kukumala mu mazzi.
Knowledge is enough. And scriptures begin to pour out. And they throw out the worry.
Bakolinso ekyokubiri nnya mwenda.
Second Corinthians 4:9.
Tuyiganyizibwa naye tetulekebwa.
Amaanyi gali amaanyi agakuuma
the power watching over you, they cannot abandon you.
Era nze ne bw'olumba kati
weekalakaasa nga ntunula ku side. Manyi
bwe ŋŋamba.
You know what I say? We have not been abandoned. I know you are around. I know angels are around. But
I want
to show them the exceeding power. Angels are warming up. They come to attack and you threaten. And they stretch a hand and they punch them back. They say, let them come.
Yes, we have
praised Jesus.
This
can happen. They have abandoned you, but they stretch their hand to attempt to touch and they see. You know, you may be going to steal someone's home. And they see you coming, the cameras are watching. And they
say,
if they touch, they will experience it.
And
the electricity hits you.
Where
you enter, they have wealth and treasures. Let's keep this knowledge.
The
mediums have to have knowledge. We must walk knowledge. We speak knowledge. We walk knowledge which is full.
Amen.
Second Corinthians 4 verse 9.
Tumegebwa naye tetuzikirira.
waliwo ekimu n'olaba nga balinga
abakuwanabakubnaye
olwokuba olina okukuumibwabagamba ani gomukubi
ekigwawe
nga bagolokoka n'amaanyi
mangiokuba
abakomeze mu ngeri
yonna
Bakolinso kyakubiri sura ya 4 olunyiro 10
Second Corinthians 4 verse 10
bulijjo nga tutambula nga tulina mu mubiri okutibwa kwa Yesu era n'obulamu bwa Yesu bulyoke bulabisibwenga mu mubiri gwaffe kubanga ffe abalamu tetuweebwayo nnaku zonna eryokufa okutulanga Yesu era n'obulamu bwa Yesu bulyoke bulabisibwenga mu mubiri gwaffe ogufa bwe kityo okufa kukolera mu ffe naye obulamu mummwe naye nga tulina omwoyo guli ogw'okukkiriza nga bwe kyawandiikibwa nti nakkiriza kye nava njogera era naffe tukkiriza era kye tuva twogera
Yesu yebazi. Praise Jesus. So kukuma okumanya kuno.
Let's keep this knowledge.
Kubanga kiragiro kya Mukama.
It is a command of God.
Era kisuubizo kye.
And it is his promise.
Yasuubiza kirina okuba mu nnaku ez'olubu.
Promise which must happen in the last days.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Okusobola okulabika nga anywezi obulamu.
That he may hold the life.
Ensonga lwaki akuuma nnyo okumanya kuno mufu.
Reason why he keeps so much the protection.
Obugagga obw'okumanya Katonda.
Treasures of knowledge of God.
N'ekitiibwa kye.
And his honor.
Abukuuma kubanga bwe bulamu.
Keeps it because it's the life.
Bw'ayogera mu Yokaana 10:17.
When he speaks in John 17.
Onyorokusa.
Verse 3.
Ayogera bwati.
It speaks like this.
Yokaana sura ya 17 n'olinyorokusa. Buno bwe bulamu obutaggwaawo. Okumanya gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gw'atuma Yesu Kristo.
Obulamu obutaggwaawo buwulidde.
Eternal life you've had it.
Okumanya Katonda omu ow'amazima.
Not the one true God.
Ne Kristo Yesu gwe yatuma.
And Christ Jesus is saying.
So lwaki akumanya okumanya?
Why does he protect so much knowledge?
Kubanga okumanya bulamu obutaggwaawo.
Knowledge is eternal life.
Okumanya Katonda omu ow'amazima.
Knowledge of the one true God.
Ne Kristo Yesu gwe yatuma.
And Christ Jesus is saying.
Obono bulamu obutaggwaawo.
That is eternal life.
So kati Katonda aba akumye ekintu eky'omuwendo omungi.
God is protecting something which is highly valuable.
Tufuna batulwanirira okumanya okukubeewo.
That's why we fight for that knowledge to be.
Obutateekamu kigambo kyonna kya kizikiza.
Not to put in any word of darkness.
Kubanga ayogera nga ekizikiza kizikiriza.
Because it speaks that darkness destroys.
Era nga tayinza kukkanya na muntu yenna aleeta kizikiza.
You can't agree with anyone who brings darkness.
Mu bigambo ebitaliimu kumanya.
And with words without knowledge.
Yava akugamba mu Yobu 7:8.
That's why it says Job 38.
Onyolisoka n'okukenya.
Verses 1 to down.
Yobu isura ya 7:8. N'olunyiriri olusooka Yobu 7:8 n'olunyiriri olusooka
Yobu 38:1
Awo Mukama n'alyoka addamu Yobu ng'ayima mu mbuyaga ey'akazimu n'ayogera nti ani ono aleeta ekizikiza mu kuteesa n'ebigambo ebitaliimu kumanya
owulidde engeri gy'agamba
You hear how he speaks.
Ani ono aleeta ekizikiza mu kuteesa
darkens my castle.
N'ebigambo ebitaliimu kumanya
what without knowledge.
Ashuleete oyogera ebintu tebirimu kumanya
speak with this no knowledge in
there. Kwebiki by'okola?
What are you doing?
Vade mwandu kete.
Get out here. Go away.
Kale oba oyimiridde yimirira nkubuuza.
If you start I question you.
Oze kusaba bukuumi.
You've come to ask for protection.
Waki?
For what?
Osaba emmere.
You ask food from me.
N'emmotoka.
And the car.
Otambuza ki?
You move what?
Ati nebyo ndo bibuuzo n'ebitono ebyangu.
Naye ku
biyabuuza awo.
But what he asked there?
Obanga kale yabuuza ebyo.
If he asked that.
Singa yakubuuza omusaba emmere yange.
If he asked you ask him food for what?
Ogenda gikozesa.
You're going to use it for what?
Ogenda emmanyi ofuluma ogenda.
You go to toilet, go back, ask more?
Oba ofuna amaanyi agana atambuza
ekigambo. Or you get strength to move his words.
Otambuze okumanya.
If you move knowledge.
Kubanga agamba Elijah.
For he tells Elijah.
Umanyi gembere eno.
In the strength of that food.
Ogenda otambira olugendo gyengendo
kutuma. You're going to move the journey where I'm going to send you.
Gwe kati olya bulimme.
Now you're just eating food.
Niye olw'ekiseera asiga abadde
akuwa. But grace he's been giving you.
Nga tugenda kutambuza kumanya.
If you're not going to move knowledge.
Olya buli.
But just eating.
Singa ojimusa banageza kubuuza ky'ogenda okukola.
And he asks you what you're going to use it for, which is knowledge.
Omusaba emmotoka.
You ask car from him.
Ogenda kutambuza bugagga.
You're going to move which treasure?
Bwakumanya.
Is it of knowledge?
Anti mukama nvuge.
I drive the car.
kati kiki ebyoyogera.
What are you speaking?
Naye bino bye bibuuzo ebyangu.
These are the easy questions.
Kati wulirako ye ku bibye nno.
Listen of his questions.
Yobu esura ya 38 n'olunyo olw'okubiri.
Job 38 verses 2.
Aniyo naleta ekizikiza mu kuteesa n'ebigambo ebitaliimu kumanya. Kale nno weesibe ekimyu ng'omusajja.
Bw'oba ogamba oli musajja,
if you say a man,
n'ebyoyogera obitegeere.
And you speak what you understand.
Weesibe ekimyu oyimirire.
You tie a sock strong and stand.
Nange nkakasobo olinamu kukumanya.
And I prove you have some knowledge.
Omanye oyinide mukama tombadde bukuumi n'ennumbibwa.
And I attacked.
Owange.
Friend.
Wali oli ludda wa?
Where were you?
When I take on
the When I put in place the foundations of the world.
Anti ogamba oyita gw'obukuumi.
And you say
obukuumi tubuwa balina kumanya oyagala ki?
We give protection over the one with knowledge. What do you want?
Yobu 38 olunyiro okusatu.
Job 38 verse 3.
Kale nno weesibe ekimyu ng'omusajja kubanga nakubuuza naawe onziremu. Wali oli ludda wa bwe nassaawo emisingi gy'ensi?
Kakati obadde ogamba mukama n'ondekerera sitaani n'annumba n'ankuba ebirwadde n'andaaguula ne ndwala lwala. Obukuumi wabadde oyagala
bwaki?
Omanyi Yobu yali Katonda amuwadde obukuumi?
Job God had given him protection. Right.
Naye nga tabumuwadde lwa nsonga nnene.
But did they give you because of a big reason?
Yali amuwadde kimu kubanga akkiriza.
He had given to you because he had believed.
Era nga wadde mbobu mujjako kubanga okumanya kwali kukyabulamu.
He was free to get it from him for knowledge was lacking.
Kati kuna jya amwe mulukunyisa mukama
complains Lord.
Nonzijjako obukuumi n'ondekera sitaani.
Protection left the devil attack me.
Naamugamba kati ati tukuma balina kumanya leka ntandikirawo okubuuza.
The one with knowledge, let me begin to ask you.
Wali oli ludda wa?
Where were you?
We nasa we misingi
gyensi. Where I laid the foundations of the world.
Mu biro biri eby'emabega wali ogenda kudda mu
ki? Olden times, what were you to answer?
Ng'oli sereero nti oli mu full knowledge.
Besides, now you're in full knowledge.
Kubanga leero olina Zabuli 9.
Because now you have Psalms 19.
Ekibula okubulira gye wali oli.
Which can tell you where you were.
Ngegamba nti Mukama wali kifo kyaffe eky'okutuula.
God, you are our dwelling place.
Ensozi nga tezinnabaawo.
The mountains existed.
Atonnabumba nsi
n'ebi. Before you followed the earth in its fullness.
Uyina ne befeesi.
You even have Ephesians.
Esula esooka.
Ephesians chapter 1.
Olw'okusatu paka olw'okutaano.
Verse 3 to 5.
Yinga bwe yatulondera edda mu yenga ensi n'abakubaawo.
Chose us within him before the world existed.
Uyina Yeremia.
You have Jeremiah 1.
Egezaako kukakasa nti twali. Yatumanya nga tunnabakubaawo eno.
You was before
our mama.
We were in our mother's womb.
Uyina Demiseo ekisooka.
You have 1 Timothy.
Mukaaga musanvu.
7.
Tetwali takenda kimu nga tujje.
We bought nothing when we came on this world.
Tote tuliddayo n'ekimu.
So go back with nothing.
Bafilipo 3:2.
Philippians 3:20.
Tuwafe eyo mu ggulu. Ezozo nno zino.
All those you can answer him now.
Eruli wali ogenda mugamba.
But before you are going to tell him what?
Kakati kye tugamba.
Now what he say?
Nti gwe bulijjo osaba Katonda akugabirire. Naye ngategeye naye akubanja.
But he too, you owe him.
Akubanja agamba siko nkukuuma naye siraba bye nkuuma.
I protect you, I don't serve reason why I do that.
Omanyi waliwo ebintu ebimu ebiswaza.
There are things which are shame.
Oyinza osinga n'omuntu ng'akuuma toy.
You may find a person watching over a toilet.
Niyi ngoroza akuuma ki ekirimu?
But you think what is the protective which is in there?
Kakati singa obeera omuwulenge gw'omwana.
If you are.
Bino byayogerako mu Yeremiya 4.
In what is speaking Jeremiah 4?
Olwabi mu olumu paka
21-24.
Abantu bange bowongola ebyaba.
My people are senseless children.
Byamagezi mukole ebi.
They are wise in doing evil.
Naye mukole obulungi tebirina kumanya.
When doing good they have no knowledge.
Kati oyo nno gw'osinga nanga akuuma toyi
mu bingi. And they are keeping a toilet watching over it.
Naye bwe omubuuza okuuma ki? Era biki by'okuuma ebyo?
What do you watch over there?
Kubanga mulimu n'abaweereza
even ministers there.
Nga mugamba mwe Katonda yabaweereza bwakuuma toyi na kugisiimuula.
God gave you a ministration of cleaning the toilet and watching over it in the synagogue where you are.
Simanyi oba Katonda oli mugamba wali okuuma ki mu toyi.
You know whether you tell
God that you are
watching over what in the toilet, what was in the toilet you are watching over.
Kati Katonda webuze singa oba ofaanana nga toyi fungulungu onyirira naye nga munda mugojjudde
obusakyafuuna
omanyi toyi kungulu bakinyiriza
naye
munda
eyo
Many times God
fails to give protection for we appear like that.
You are a
vessel which we don't understand.
What's
inside you is just rubbish.
And you
ask for protection from God.
Whether
you want the protection and there's nothing.
Yobu,
Job 38 verse 4.
Wali oliludda wabwe nasawo emisingi gy'ensi. Yatula oba olina okutegeera. Ani yateesa ebigera byayo obanga omanyi. Oba ani yagireegera omugwa.
Let's repeat.
Olwokuna. Wali oliludda wabwe nasawo emisingi gy'ensi. Yatula oba olina okutegeera. Ani yateesa ebigera byayo obanga omanyi.
What reason for its measurements? If you know.
But
now you know. Without the spirit of counsel.
You can look
for him. Scripture, see how he measured. And he wrapped water.
The
spirit of counsel, Lord. But before you would have answered words.
Yobu 38
verse 5.
Ani eyateesa ebigera byayo obanga omanyi? Oba ani eyagireegera omugwa? Emisingi gyayo gyasibirwa ku ki? Oba ani eyassaawo ejjinja lyayo ekkulu ery'oku nsonda?
Emisingi gyayo gyasibirwa ku ki?
Foundations were measured on what?
Ejjensi.
Of the world.
Awonna olina kubikulirwa ebisanvu.
There you have Revelation 7.
Amalayika abana abakutte ensonda
enyezi. The angels holding the four corners of the world. That's where they stretched the world on.
Who is the
chief cornerstone and who is that?
In
which place is it?
Jesus
Christ is on the third heaven, Mount Zion. And the scriptures, you answer them. And then they give you protection. You have no reason why they protect you. God can protect over all people in the world. But they threaten it to be that you're watching over toilets. And inside what is in,
after
they stare up, they will run away.
Yes, you must
embrace Jesus.
So, okumanya.
Now knowledge. It's a treasurable. Glorious.
To
know the one true God and His glory.
In Christ
Jesus is
saying.
That is eternal life. That is God.
It's
called the eternal. The eternal.
He
is naming after He Himself.
Yes, we must
praise
Jesus.
So, and if
he is put in you,
as if he is God himself and come within you, that is the Spirit of the Lord.
Yes, we must
praise
so
Jesus.
So, to
let's release this knowledge. The ministry will have protection, O Lord.
And
we no more ask for protection, O Lord. And
due
to the protection you have is amazing. If it's your house, they say the house of our brethren who has treasures within him or her. And they protect it.
But
the Israelites cannot miss among a thousand. They support you wherever you are because of knowledge.
Yes, he was
praise Jesus.
So
now we understand.
We need
the wisdom.
We need
the understanding.
We need
the counsel of God.
Amen.
The power.
The
fear of God. But the excellence of everything is within knowledge.
Oh,
we need as the fullness of the Spirit.
Excellency, the
exceeding of all them
umanya.
Is knowledge. It speaks in Ecclesiastes 6. Verse 12.
Mubulizi esula eyomukaga n'olunyiri olw'12. Kubanga ani amanyi ekisaanira omuntu mu bulamu bwe. Ennaku zonna ez'obulamu bwe butaliimu bwali bwamalawo ng'ekisiikirize. Kubanga ani ayinza okubuulira omuntu ebinaabanga oluvannyuma lwe wansi w'enjuba. Mubuulize essuula ey'omukaaga n'olunyo lw'ekkumi. Mubuulize mukaaga munaana. Kubanga omugezigezi asinga atya omusirusiru? Oba omwavu alina ki amanyi okutambulira mu maaso? Olw'omunaana, kubanga omugezigezi asinga atya omusirusiru? Oba omwavu alina ki amanyi okutambulira mu maaso g'abalamu?
Kigamba, who knows to walk before the living?
Ani amanyi okutambula masekati g'abalamu?
G'abalamu. N'okumugenza otambule bwakabaka bw'omukulu.
Even to go move
within them. Engeri gy'ogenda batambuliramu nayo yeetaagamu okumanya.
How you're going to move within them, you need knowledge. For the English, he brings it. Let me read it.
What has the wise more than the fool?
Era omugezi asinga ki ku musirusiru?
What has the poor? Who knows to walk before the living?
Era ani amanyi okutambula masekati g'abalamu?
Olowooza mu balamu bali abali mu Yerusalemu
abagenda
obawa ebbanga lino omalaga?
You're going to just be You're just going. The saints.
You
must know that they move like this. Now knowledge. It's very precious. Just know the streets.
Jerusalem,
I'm going to which number?
Tuli mu buulizi essuula ya 6 n'olunyi lwa 9. Nti okulaba n'amaaso kwe kusinga okutambulatambula n'omwoyo ogwegomba era n'ekyo butaliimu na kugoberera mpewo. Buli ekyabaawo erinnya lyakyo lyatumibwa dda era kimanyibwa nga muntu so tayinza kuwakanya oyo amusinga amaanyi.
Tetusobola kuwakanya Katonda.
We can't contend with our God.
Naye mumbuulize essuula y'omusanvu.
In Ecclesiastes 7.
Olunyi lw'12 atugamba
bw'ati. Verse 12 tells us this.
Mumbuulize 7:12.
Ecclesiastes 7 verse 12.
Kubanga amagezi kigo nga feeza bweri ekigo. Naye okumanya kikuva kusinga obulungi kubanga amagezi gakuuma obulamu bwa nnyinigo.
Okumanya.
Knowledge. That's why it is better. Wisdom preserves the life of the one who possesses it.
I don't
understand that word.
Yes, you must.
Praise Jesus.
And
how is knowledge better? Knowledge is the life.
But
wisdom preserves this life.
Okumanya kusingira nti okumanya bwe bulamu.
Knowledge is better. Is knowledge
life.
But wisdom preserves that.
Kati magezi naye yesanga bagamba amagezi
gwebulamu. Wisdom is the tree of life.
Nange ndi. Nange mukumi nange.
I who preserves I am. What I preserve.
Yes, he was
praised Jesus.
The exceeding of knowledge.
The exceeding of knowledge.
He comes
knowledge beyond wisdom.
He
exceeds understanding. How does he go beyond
counsel?
How is he beyond power? How is
he
beyond fear of God? That knowledge is the
life. All
these fight for that life.
Yes, he was.
You have understood why you get knowledge. The one of counsel, the Gabriel fight for you. The one of wisdom, Michael, they are on you. The one of power, the Abaddon, is there on your side. The one of fear, of God, the angels of fire, they are protecting you.
Amen.
Yes, he was raised. So exceeding.
Not exceeding.
Knowledge
exceeds.
Though
we see the host God's seven spirits.
Like it says in
Isaiah
11:1-2.
But the one who exceeds them all, it is knowledge. That's why he's used so much. After you get him, you are heavily protected.
For
knowledge brings the real eternal life. And that is God himself.
It's
called knowledge.
He says,
I'm counsel.
Yes, he was
raised Jesus.
So, God
preserves the one with knowledge. That's eternal
life. And
he appears that God is protecting himself.
You
think this, anyone who can touch God? God accepts to be touched. When he came on this world, he said, let me tell you,
if
I didn't want you to touch me, you could not dare. If my kingdom was in this world, my
servant
would have accepted you to touch me.
But because
he came to serve and die for us, he accepted all to happen on him. But you can't dare touch him.
Is
the knowledge entering you? Can he accept to be touched? That's why he basically touch not my anointed ones. Psalms 105. Touch not my anointed ones.
You are
anointed from the seven spirits of God. And even the one of knowledge is among them. And doesn't accept him to be touched.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Don't aim
to be given. Be filled to reaching knowledge.
Yes, he was.
Amen.
Mm-hmm.
Ya msambu na ulinyiru wa kumina sato. Lohozo mlimu kwa katonda, kubanga ni ya insa ukurunga miecho, yechi ya nyora. Osanyo kilanga kurunaku, ulokula bidamu omkisa. Era lohoza, elolohozenga kurunaku, ulokula bidamu enaku.
Yes, he was.
Okay, Jesus.
Bobango, wele do omkisa.
If you're blessed,
irunji na uza nyupa.
It's good to rejoice.
Waka tuina omkisa guo kumanya.
We have a blessing of knowledge.
Yes, inga, oriko sura.
But if you throw it aside, and you think of the sorrow which will come next,
yes, he was
praise Jesus.
Amen.
But the word knowledge, why should God give you protection?
What do we mean?
For there are things,
and
scientists, no matter what they do, using their gadgets, and you can never discover and realize them. But the spirit of knowledge can tell them to you.
And
it fills you all the knowledge of God. Now he says, I
can
get those my treasure of faith, which
fill
this person in all knowledge. And I leave them like that. NASA has all the protection and all the money. How will we get the full knowledge? God must move, get all the money from the world and bring it to us.
And
the protection of angels sent to us. Now listen. Ecclesiastes
8.
He speaks like this from verse
16. Bwe nassaayo omutima gwange okumanya amagezi n'okulaba emirimu egikolebwa ku nsi. Kubanga waliwo era atafuna tulo mu maaso ge emisana n'ekiro. Awo ne ndaba omulimu gwonna ogwa Katonda, omuntu nga tayinza kukebera mulimu ogukolebwa wansi w'enjuba. Kubanga omuntu ne bw'ategana atya okugukebera naye taligulaba. Weewaawo nate amagezi nate omugezi gezi ne bw'alowooza okugumanya nate taliyinza kugulaba.
Kakati gwe ne bwefuula omugezigezi
oyagala
kufuna jasi kumanya kwokka bweko tebasobola kukkiriza okuggyako ng'oli kibya
kirondo
ne bw'oli bakinafu ekifaanana
kiro
bw'olowooza bannassaayansi tebeebaka misana na kiro bagezaako banoonyereza emirimu gya
Katonda
basiba mu bwengula eyo
bitambule
banoonyereza
naye
n'ebiriyo nabyo wadde babinoonyereza era tebabitegeera
kubanga
toyinza namugamba nti ensi okolebwa bamalayika bana
takimanyi
naye ate mukumanya wano kyangu
nnyo
ate era munasansi ne bw'anaakola atyo
tasobola
kukola kizungirizi kigenda tuuka mu kibuga
yerusalemu
alyoka akitegeera agende mu ggulu eryokubiri omuli ebiramu
ebibi
ategeere ne bwino waabyo tekisoboka atuuke mu lyokusatu kale agende waggulu
wegulutekisoboka
naye ate okumanya kutuukayo
kubanga ne bwoba otudde wano ng'oli
bukyamukumanya
aleme
okukuma
okumanya
so tuleete okumanya naye kisuubizo nga tulwana okulabika nga tuba abamu ku abo abatuukiriza ebyo
byasuubiza
kubanga ekyo
kisuubizo
nti ensi erijjula
okumanyaekitiibwa
kya Mukama
era
nga ffe tuli okwabo
abeegasse
ne Katonda
waffe
okuleeta okumanya
okwo
era twagala kugenda ku topiki
eyo
baani abaagala okwegatta
ku
Katonda tukole wamu naye
tutuukiriza
ebisuubizo kubanga ekisuubizo
kye
nze lijjula okumanya okumanya Katonda
n'ekitiibwa
kye.